mazima chichi mutima chichi muri dala chichonjagaza ebigambo bye wayogera lwe basemba okutumenya ndaba wabyerabira ekinuma ne bwe nkugamba ku bubambaavu bw'omutima evumbo mu matu yakula wanonzijukira juzi nagambira otewesiga abantu tewampulira katira beera bakumenye n'obutundutundu babusudde mu luwonkokola b'emutima webiba siga abantu webiba
mutima gwange kyolina okuyiga
kusaba wesige Katonda baleka abo bakulimba tuva ku mukama
bambe kyo nakyo kiyige
kati ne bukaba kitonde muntu kyokyakula kitio
ti webiba mutima
webiba buliro wesiga abantu webiba
mutima gwange kyolina okuyiga
kusaba wesige Katonda baleka abo bakulimba tuva ku mukama
bambe kyo nakyo kiyige
kubane bokaba kitonde muntu kyo kyakula kityo
webiba mutima
mazima labayo wayogeranga bw'otalinziza maziga era netukanya munange tyolyesiga mukama gw'oliweereza obulamu bulinakuba bwoyo naye gamba kibye bagamba n'otengulwa osumulule bye wakweka ne boneka byategasabasawa bwebiba mutima bwebiba buliro wesiga abantu bwebiba
mutima gwange kyonakuyiga
kusaba wesige Katonda baleka abo bakulimba tuva ku mukama
bambe kyo nakyo kiyige
kati ne bukaba kitonde muntu kyo kyakula kiti
ti webiba mutima
webiba buliro wesiga abantu webiba
mutima gwange kyolina okuyiga
kusaba wesige Katonda baleka abo bakulimba tuva ku mukama
bambe kyo nakyo kiyige
kubane bukaba kitonde muntu kyo kyakula kityo
webiba mutima
mutima gwange kimanye timunsi muno nzenzeka muno bali basoma kimu kumenya bazanyisa mitima ebyokuzanyisa babisula tebali kwolwo bamenya mitima fe gye tumenya sebikajjo bobwame busala mitima ate ne bewana gye bayita tugume mutima
webiba
buliro wesiga abantu webiba
mutima gwange kyolina okuyiga
kusaba wesige Katonda baleka abo bakulimba tuva ku mukama
bambe kyo nakyo kiyige
kati ne bukaba kitonde muntu kyo kyakula kityo
ti webiba mutima
webiba buliro wesiga abantu webiba
mutima gwange kyolina okuyiga
kusaba wesige Katonda baleka abo bakulimba tuva ku mukama
bambe kyo nakyo kiyige
kubane bokaba kitonde muntu kyo kyakula kityo
webiba mutima.